with the drama boy.
Picha twazi twanga kisera posti Instagram.